Mami, blessing you a killer. You do fine, no wonder what guy wakuru ila. So ni pempa, ni pase kocha chansi. Hello, I can teach you when you dancing. Nisi wapa first ina yesa wani chila. But ilole weni chani kansi. Sunga kambe wa winner, boxa muli. Olo nalema singa sidire muli. Olo moba busha unga kode wa muli. Nisho isha kuchano kautine muli.
Okay, round one yeve wanichepesa. Nalilangani mwanafuna yogeta. Round two iwe ivala foketa. Niko chamo kwano limbe kuponyesa. Uza chatu master uzale pela. Horo limbe bonji mami uzale zela. Vela chabi beat mami mweye ndela. Bushe unga chai tuma uzale zela. Energy full na chamu tototo. Kanya yangu menshi ula butototo. Zani firinga ngani fielo patoto. Na chapa don't round one yenze ni jongo. Nikaruza ine ni chape tishoni. Sini wala ulo unichaje trizoni. Chukulu veni funa muri rizoni. Mfuna ni sirize nane from Brooklyn.
Mami, blessing you a killer. You do fine, no wonder what guy wakuru ila. So ni pempa, ni pase kocha chansi. Hello, I can teach you when you dancing. Nisi wapa first ina yesa wani chila. But ilole weni chani kansi. Sunga kambe wa winner, boxa muli. Olo nalema singa sidire muli. Olo moba busha unga kode wa muli. Nisho isha kuchano kautine muli.
Musa chai premature celebration. Ati wani jangani hapo muedeni. Nicha 25 olo 7. Universal planning achai olo 11. Kino take it little time baby kumula. Twinku manvela chabati kuliva muna. Muline mulivali 8 vamuna. Wet nisirize uza chitope mpaka puna. Natu man skuti kuline engine. Uzani feeling a full uni fuel pa engine. Dine mamuna ine ngao ngao. Gelo kunichinfa ine nila chita vao vao. Niri red na rimachi nao nao. Ile telete ni kuletelete nao nao. Tonga buolo eti ni feeling. Afunu ni manzi mchu kubuza feeling.
Mami, blessing you a killer. You do fine, no wonder what guy wakuru ila. So ni pempa, ni pase kocha chansi. Hello, I can teach you when you dancing. Nisi wapa first ina yesa wani chila. But ilole weni chani kansi. Sunga kambe wa winner, boxa muli. Olo nalema singa sidire muli. Olo moba busha unga kode wa muli. Nisho isha kuchano kautine muli.
Let me teach you mwavini la chikokoshi. Shaking a bobo sifuru ichana opozi. Hivi zivanga kupunzi seba pongozi. Mopiki la dance kati upika maofozi. Okereka ni kulange ya kumaba. Hero ni na energy nenze kujianshaba. Hembekeza ni tusokolo letu dema. Think uzaona fuluba ni la zandembo. Round one ya mene ni kambani. Round ya madansa ya mene mutamba. Round one ya mene ni kambani. Round ya madansa ya mene mutamba. Mami, dressing diwe kila. You too fine, no wonder what guy wakulu ila. So ni pempa ni pase kocha chance. Hello, I can teach you a new dance. Niziba pa first ina yesa wani chila. But ilolo ini chani kansi. Sunga kambe wa winner, boxa muli. Horo nalema singa sirile muli. Horo moba usha unga kole wa muli. Nishusha kuchano kauntine muli.
Wazi kunijua, wazi kunitambua, wazi kunijua, kwa sababu umeniona nile. Wazi kunijua, wazi kunijaji mi, wazi kunijua, kwa sababu umeniona nile. Ninaomba nafasi nyingine, nafasi nyingine, ninaomba nafasi nyingine.
One round.
Ninaomba nafasi nyingine. Nafasi nyingine, nilaomba nafasi nyingine.
Silent Music,
Zanny Music Blog.co.